Sappo e jeɗɗi jamɗe 8h min tawi capan tati studio Kalangu habaruji fulfulde. Kono jam woni e moɗon gooko puɗɗirtele kibaruji ka wonno haalde haala Kadir Adumbita Isaka Isaka keɗɗota ko baye durmoɓe leydi Niger hitaade hikka waɗa capannayyi e nayyi to Dagadez o yettoy ko wuuro mabɓe to rima tawete Gaya himɓe wuuro ngo jaɓɓiteke mo en nanan ko ɗum laati. Nonni fawaro jondu koɗole kibaruji ɗe jaa région mo Difa tawete Bosso e Barwa nokku to laati Allah e caɗale ko woodi har filla ko darto janginol sogeji ɗon no mballa janginoɓe en ɗan e nder nokkuji ɗe en nanan hoore jojjande mo région mo Difa on ko wi dow majju. Yewtere me pinnande studio Kalangu haltan a haala fii ko darto maayo leydi Niger e kulle ko tawano laatni ɗum saɗorma seyni Saydou Dion andal sanne ɗo ndiyele laddeje jaye yewtani ɗum bandi min nenne en nanan kagoɗum konda yewtere makko ɗo filla ko darto yewtere pinnol ngol en ɗan Soumana Amadou jangata habaruji fulfulde. Kono jan hirti e moɗon ono yerno mbirmi o ni no tawa keñal nde wonno ko fawar jondu konnani to enen Gaya Kadir Abdoumbita Isaka Isaka keɗɗo laɓi tako baye durwoɓe tan hikka ko waɗa to en Agadez capannayyi e nayyi laɓi kidi keɓol makko kawonno keɓol makko jeegol noni kom heɓa latade torari mawdi durwoɓe leydi men Niger hitande warde hitande ɗum du konna himɓe Gaya kañum ko jaɓɓitimo keñal wakkati mo yettino gallol ne enɗa ko saabi ko jaɓɓitagol ngol waɗi ɗum wonno koɓe kalni fadde laalu
deni o hettina keno himɓe noon nden min keɓatano takkubayiki e nder laabi jeego amma de no heɓo ba joni to o darmu o heɓaki laabi sappo ɗon ko amin
deni Allah waɗi Isaka Isaka hisanake hoore mum accitirde durwo lamɗo hokkumin mbawɗo lomtudemo ko attatawe yaade duuɓi seɗɗa wi'e leydi Doso heɓi takkubayi kile laso e goɗɗum ley ko sakitiɗum Allah hokki Doso jamaku ndemunno takkubaje tati woduno ndenne min jettiri ɗum Allah durwo singa warde jon min keɓa heɓude takkubaye kile jeego ɗum saabi mbini komin kolli weltare amin warde jaɓɓitademo
abada ɗum heɓay durwowo jokkodirɗo keɓol makki laabi tati Isaka Isaka kan tannu ɗum du saabi miɗen kolla weltare amin min gari jaɓɓademo
har fila fijo pirto ɓalli ni lettol bal ɗum du fedde leydi Sénégal lettore bal nde en nan kañum woni ko waɗi hon fande ni gansi tagol fedde lettol bal leydi Niger gam batte Allah e sigile mabɓe koɓe gaɗa kamɓe himɓe Sénégal ɓe faaɓe jaa kan kam wonno du konna ni tewtol coupe monde mo leydi men Afrique to enna Côte d'Ivoire kotto hitande enna ɗum du fawar joni kan o enna kamɓe Sénégal da won ko jogi ɗum ko sakiti ɗum kamɓe wonno ko heɓi jamaku jonno ɓe noddi honoɓe leydi Niger gam batte Allah ɓe gaɗi lettol bal ngol to wiyete stade Abdoulaye Wade to enna on Dakar ɗum du konnani no tawa ele sigila o yerno mbirmi on gam waɗino ndegon duɓe kawrino koɓe kawruno du kamɓe Sénégal e Niger ko wernditoɓe dow fijo toltolo gotel gotel on koɓe gattodiri kano woni ba joni ko tawa meyna leydi Niger tawa aka e pelle jehoje tewtol kan o enna ko hitade wawɗunde enna hatta ɗum ni hono ɓeydinan ɗum kandu andal woodi Sénégal e ɓeydu konna ɗum ɓeydinanɓe andal e fisitade wawde mabɓe nanni jon ka e jatna région mo Difa fuudu konna wuuretego Barwa kañum e Bosso nokku to laatini Allah e caɗale ko tawa har fila ko dartu jangguinoɓe Allah e rafidena ko tawa to enna sogeji gonno gattana juuɗe jangguinoɓe en ɗan no wallan jangguino sukaɓe l'école ɗum du konna weltare mawde no saabuɓe muuɓe gadɗuno Allah e hollude ɓe gulleyda ko mabɓe heɓa du kono ɓe balta sukaɓeɓe en dan waɗa jande mumen hander no woɗiri docteur kawjiɗo fila ko dartu jandeji région mo to ene Difa mbiyeteɗo Mamadou Abba Yerima o haalani bandi min Guidi Adraman ko yi e majju
à Bosso d'abord il y avait gendarme qui donnait cours
rawani der wuro Bosso gendarme gon kan jangini de hital hikka der jangirde lokol franco arab tan o won mo jangina jande physique chimie barwado so gergon wonno jangina jande mat dume waddi fi o uminol janginobe ko wada Bosso kan he barwa chaka hitane kan waddi dun hana wakkati fu min godi janginobe e min bawta jari ton minan jingana be do bileedaku gube kolli denne neddo fu bawudo waddugo ballamu ganjaki yeso yandeji leji Niger hebo no handi wallira ga ongi gendarme o kan he sogeru du gombe no jangina be godi gollal mabbe ferego min keban no min gadi jara janginobe tamen paddube
en leur avoir des remplaçants inshallah
nonni faale le kibaru chonka Agadez nyaten kalen hala cellal bibe adama be nyawgo wurtete to enna durma mako mi te fa war joni hono ko wiyete durma mawka no en latika hono natana wakkati pewol heewi dum dabbunoni dum du konda ni hono difteri won ko dum wiyete agades to enda no wodi labi kojaadi gam batte Allah himbe heba hisa hono kaado durma e nyawgu e hore mudum dum wonno ko fawarje mbite do Hamisu Mamman Lawali lati kawani hono faande ardi do fi ko darto sigilaaje ko kul kibaruji do cellal doctoral to enda agades o halani dum Musa Mamma.
La diphtérie, les moments de froid.
Diphtérie, duruma chatuka, kananga hononde ka endan. Dabune, no wakati no mo hokka, rabu makka sembi. Denne dane amin demin gattata yade himbe woni. Be duru wa reynude ko ema be peul, e ko wadda be durme. Sako nyawgu enda bitte mu rababe. Mbadu niko no wodi, kural, tufede hisude, rabu nyawgu endan. Ger loktorore fudu, neto yehi, no wabi tufade kural gal enda. Waladu ko yobana, tufol chukabe be gada hitani. Der wakati dabbune de endan sigila joddinama nyawtude daaba do fu e yilaru firtude ko e ko wadana himbe waddi ko rabu gu endan ni utiri nabi en jalorgal hebaama
ya ike deux cas additionnels
nani faanar cellal to en maradu ko nan hono docteur torobe remoto ko nyiba to wete ali dan sofole galurde kam wonno ko fawar jondu ko nani horeje sawara mawdum galurde en ye ardo wi mabtol mudum ba ko taadu ko nani hono docteur ne du ko nan maternité non to rebe yatno beino ha nokko no lati wadi du ko da lebbe lebbi ni no golla golde du ko nan non wooda yerno fawar joni murtala paka chatu o haalir e do fion enda o wi hunno ko lati be gaddi gabbati alle walude hono ciadaare ko tawa enda tawi dirdinama Mohamed Mamma ka o haalni
maternité no nyibiraado ciede labde meri maraade milioji laso e jet e ko deki kan en gatta no kure de ende nyiba ko watta duni fa hande rewbe baawa gari beynude denno ni himbe garanno no nyawtaade rewbe du beynude de hande ko jamaare hubere de endam beedi e kaden du ko tayka kiji kolli ko deni dum fero diri no kuje de endan to himbe nyawto e to rewbe beyna to jamaare wawan nawto ari no kuje didi de endam fursani dalilaji didu gaddi ko meri maradi subi nyibude maternité on endam sengu limore de endam holli ko denno lewru fu chapande nayo yaadi chapande jo kan en garanno enude handen be gadan kambe chapande jetatu yaade hem
par mois maintenant on tambal les 80 à 100
nonne faawar jodo kono ele kibaari no tawad kono horebe hawjibe fi do nyaako ele Niger be bi hono ko be biino no wodno kulle latide be buutindo hembere fu kota sap noga e joy ele ciade doñe den be bi dum do be itti dum jong o neddo fu yobban non faalaaba kulle ngad tedde enda hono ko lati ni yerno kanko Mamma Nouri jingono wo himbe codobe kulle tedde wiri o wi hunno ko lati latto sadorama sanne sabo wadan kujje den enda ni ciade mum be do kase nan do ko wonno dum kanjo o halni bandi min Hassan ano nuru wakati landino
tank yora set leve la
ndeni wi ama lumobe mobe be njoba cede den den kay cede doani fu be njobata nonni cede nyamduji be datano seni gomnanti ummi lawaki hojude labi do majju e jidan fu no jibondiran yaade yesom ga hande nimbe no andi no fi ngurnda mu en satiri alla e jukugol gada ngongol dum waddi talka ku denne no wajibi non fedde CNSP e gomnanti ngarta do lawa lamu koja nongongol be keba wadde sigila chonirol nimbe nyamri e koyirnda fato bibbe leedi ben pam jonkay ndadi
relativement
ene ngon jokka agades nokto kalte hala somayir company mbasowo ardu kuj mbete leedi to endani be padde ke gollo mabbe duube be mbi darna golle ilu go lewru janvier ngol der mon duubi nay noga enay dum saabi ko be paddi himbe ben enda dum wonno ko fawar jondu kono mbete do Alhaji Hamisu Makana latir kanyo o endani goto e fawar jondu kono ni gollidobe e mabbe ben endano o halani dum faande bande mbite do Mutari Abdullahi
gaskiya ni
himbe ami hewbe gollem en darnama der nokuje gon do hemre ko watta chapande tatu nokuje gon chapande jetti do hemre fu nokuje gon buran illa go lewru janvier somayru wi golle mabbe darni minen ligotobe e cukabe wondube ami fu adabe gollal galdu duubi didi warde duubi didi lewru fu komin kokkete kan woni milioji keme nay e jeegom lebbi tati yaade lebbi nay gom dinka be biunon be kokkumin ciede den ni non gam walirde min ga idum mila ko yaade yesu mosole hebotu do ko yaa himbe ko jito golle mu ligotobe be endam buri duudude min gadan keme jeetato e ko deki ba hemre ami itta torran tammude ami woni so dum ooyu mosole heb
zam dawo de su
Langu
enen tawale département mo boboy rewbe tawabe garu undu kon nak kilo didi faane gallure birnen gawre e be gonde be ngada kambe kon nak keddi bawde mabbe fu gam batte alle gollude leydi e be kebadu ne majji sanne fudu kon nak cioggu salade on enda kadi hasan mawdo non goto jiado e federewbe godon to enda garu o halni ummu umar ko yano jahangal nobe gonde be ngada golle ko be gonde kebe der mudu
talado sai sai mala abu da kabo
ni neddo awi salad gatta gudel go cudda dum gada balle didi na balle tati dum fuda de wadi jeddije tati do fadum cingo wadum der nokkure go fere illa gada yamde min puddata minen chonna salad on fa yotto de lewru sumayere deni min awi salad on min gatta birgiri no wada lewru bumburu fadde dum wadata den ko min itta dum min chonnowa minen jaha mum bena doso e chota e birni en minen ja fa koddo en e garankede wallahi minen ke mo tere dermu gande jomu sonni no soda sakur mun kamannaje na gauri soda kolte firta muraduji suka en on gi'i dungu wodai de hana tonnul salado min tampanno neddo no sonna ba ujinaji safu titin kinido fulo hebban bakamun
woko kali kul gadu
nan fa warja harfila durgol du konna ni ko watta dabbaaji ujinaji sappo e joyi kanyon ko hisa ko waawi tawe torra wadi ga alle e rafi dunande ko tawato en nder region en mo difa dun dun nokku warde nokku hawrter wietende kawtal hore ngal durobe to en be bi no woni be satoro ma sanne Ibrahim Muhammadu goto e mabbe halni fa warjo du konna ni Maina Abdullahi fi o en nan wono yara
gaskiya wannan karanci
rafi durande dabbaji watti jon en bisaji der sadarma hautade e dabbaji gan hudo wala dundo rafi diam dungu ko heyay kan waddi dum denne bisaji din kebirta no hidiri gandeni dumo duro hokkata dum wodi torra sanne amma deni hudo konno ladde tan jomu yahata ittowa hudo kon wara hokka dabbaji mum minen yama e horebe leydi jinjimi sabi alla be nanga rafi hudo ko watti tidi der sadarma gaye he dabbaji din min tuugi minen gidi ko yirnan wade ko watta cede dumo kom uyte
sa a rahusa
yewter men pinnongol en kali hala mayu leydi Niger e chatale ko tawda sabu alle e fawar joni leydi ko uftude ko nandi e mudum dum dum konna fuddo gudar mudum wonno ko seyni saydu goto e jo andaldo findiyam e laddeje jaye o yewtani bandi min mbiyetedo fawar jondu konna Jibo Ismail Haruna noy wonno hantay wada ma do mayu leydi Niger
sadar magi tie mayo leydi Niger tawra
le fleuve Niger comme tout autre fleuve
mayo Niger ngon yeru no ir mayoji di to fu no tawa der alama ko baka fi wonji tagol bakaji wala hen no wodi golleji di nimbe ngoni no ngada latidi no wodi chadale ko bawi waddante ngom ledde gonde no deni no kuje de heba tongo ufo nimbe ngoni no barade gam wadde golleji kali jeje no kuje durtede nango liki e ko nandi e mo
silvicol et cetera et cetera
onon bayi pantinimin ko wonno wadda ufagol mayo go
il faut noter que
ufaki mayo kin hunde non ko warirta nini fi wonji tagol bakaji kambe wulare fi mu wonno torra tepaje den na ko no buyte sembe majje ko sendian tobi ide baylo tasiri ndi kenduli ma ilordi no hoja dum wattude der mayo go ufudengo
ça c'est d'entrer en matière
deni dabbaji gondi der mayo yogon gala no keba ko nyamta noy dun latoyto
kala chaîne alimentaire
dani nyamduji ko dabbaji din nyamta wala dun waawi la linde goddi majji gabbi en no baawi wurtade tefude ko nyamta der geseje dum do no waddan rafinaral hakune bibbe adama be e birdiji ladde din
animaux sauvages humains
no wodi dabaregi di godudon ko wawta durwidi e ufogol mayo
yan certain nombre de projets que
no wodi sigilaji njojinaadi do filla durwidol e fi ko wonji tagol bakaji waddata ko cede mu umoto miliyaruji keme didi e chapande tati e didi cede sefa cenda dum chaka leede jenai gam durwidi de ufogal mayo ngo wadde golleji ko durwidi te fi wonji tagol bakaji di baka dum dan wala he horebe leede e gomnantiji yami yade to fedde kautide do mayo Niger den ngatta jawdi ko durwiditta e dalila ko fi wonji tagol bakaji waddatam ibe ken do lawongol dum do no timoan do yaade hantode dubu jinaaji didi e las enay
fin de l'année 2024
e do ko habrimi fulfultile assalamu alaykum balen tajamali